to me long get a long time on gale. Who figured my sucker is so long got to be hamba no spate. Papeli malgam chita yo. Washanyum chite shele kune. Who colon tomba sani bizong antoni na lento yen sayo. Shanya ma chite clapping in pele maliam pele nega bafo. Wena uzolala name angeke uphuze imali yami bese ungishiya kanjalo ubese ubatshele ngithe abangani bakho angeke bahambe kahle kahle mina siswami thuku nenhliziyo encane angizwani nomuntu ongibakhela ushukela esibali. Hello, the cocangabo, one and a bullet. Who will sing ya, whom see my jealous smile, conke bullet. Baby, who sees a fellow, baby, seba mushe. Nam Sanja's Kali. Nam Chitabe, I'm a night, you meet to see Belu belda isumzima wako sisuspahle. Manje nomjita yena akafune ngane. Khulume iqiniso fethu siyamkhumbula thina usipahle. Amavosi kuke para bekubuzwa kuye. Nami ngizamile mfethu nami kumkhuza usipahle. Ngibe ngubani kodwa mina ngoba vela ngifundile. Ube ngasikhulumisi phela thina mfethu sibahle. Ngoba uyazasebenzi kushutha ngesimbuzise. Namhlanje uyasola. Ukhumbula ngenkathi bemthatha eklabhini bamtshela bathe wena uzolala nami. Uvuma kanjani ukuhamba nomuntu ongamazi ekutshela keshi. Wena uzolala.